Gennady. Yes, sir. Mgangezi kama kawa, tuko na Yesu mina sema mambo sawa. Fresh all day, hey awa, ever ready, paka power. Ako nami, Peter Wori, bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lobby. Ako nami, Peter Wori, bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lobby. Ako nami, kamu handa meni beba ka tsunami. Itakuwa ngori bila ye haiwezekani. Nikaguza vujana na muganga kanisani. Haiwezekani. Even though I walk through the shadow of death, ako nami bumper of the way baka the end. All day, every day, kwake na depend. Sifa ziki banda baba kazi na descend. Mina ye kama chupa na soda. Mina ye kama jagwa na boda. Mina ye kama luya na boda boda. Ukipenda pia kama mtoto na boda. Nimeokoka sijapotoka, siyezi sahau kule nilipotoka. Kata wakini voga voga kao bati machoka. Mina sema kumusifu sita choka. Bam.
Ako nami sita wari, bila yeye maisha ngori. King of Kings nampa all the glory, acha kudandia mat kuja jaza lori. Ako nami sita wari, bila yeye maisha ngori. King of Kings nampa all the glory, acha kudandia mat kuja jaza lori. Ako nami siwezi bori, alinitoa kwenye shida na ngori. Kaniweka safe ndo ni kuwa gestori. Testimony kapita imani. Sisi asam kama ya moi ama ushenzi before liwakoli. Alinidunga mic mkononi, mudomoni message atanijazia pori. Amenituma nilete injili, ujenge misuli ya roho na mwili. Sikose tumaini maisha ya pili. Juu entrance ni bure, Bible ndo tikiti. Alidedijia tree, ndio ni kuwe free. Akamwaga damu, he wash away my sins. Milele niko kwake, yeye ndiye king. Prince of peace, shida zako na release.
Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lori. Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lori. Ako nami kwa life, sita worry. Yendo King sin zangu amekari. Sari, deni alilipa msalabani. Yani, niwe free, niwe mtu ndani. Kama Jacob, kama David, ama Abraham, niwe tayari kusimama kwake kila saa duniani. Kutaja jina lake devo abaki gizani. Mini mwana, yendo father. Nikiwa na ye, lazima niende father. Jota nyokolea mambo katha wa katha. Na pia anaeza nyondolea joma blanda. Kama Saul, nige uke Paul. Nisiche kinyuma kabibi ya lot. Lakini kwa dunia mini test kama Saul. Julisema mini chumfi, nipatie all. Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lobby. Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings tunampa all the glory, hata kudandia mat kuja jaza lobby.
Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings nampa all the glory, acha kudandia mat kuja jaza lori. Ako nami, sita worry. Bila yeye, maisha ngori. King of Kings nampa all the glory, acha kudandia mat kuja jaza lori.